Wahayu Yahaya, surawol tatabol.
Windam malaikaajo kawtal tokkube suwambe gariri Sardis wi'uki. Min woni jogiido ruuhuuji joweedidi di Allah e koode joweedidi den don. Emi andi kugal modon. E dun yi'a bo on godi yonki amma on maybe. Umme darodon. Mo ine ko horani on gan dum badake lalluki. Gam mi yi'i kuude modon de kewa yeso Allah. Gan noy shiftore e ko dum ekkitini on e ko nan don tokke dun den tuube daga hakkeji modon to ba on ummaki mi waray e sharengel on kammaki bo gujjo den on andata sharengel ngaranay mi on amma ha joni e wodi yimbe modon sedda der gariri Sardis be bonnay ko e mabbe e waduki hakke be jaaday e ander kolte daneje gambe kewti be gadano fu kebudo jalorgal dum bornaymo kolte daneje demmi ittata inde mako daga der deftere yonki mi wi ay kanko dum mo an yeso nyako an yeso malaika en mako fu godudo noppi nanki nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube yesu
rindam malaika jo kawtal tokkube yesu wombe gariri Philadelphia wi uki min woni shenido mo gonga jogido mabbitirgel Dauda to o mabbiti dammugal wala mabbaydongal to o mabbiingal wala mabbitaydongal emi andi kuude modon rami alani on dammugal e mabbiti wala baawaydo mabbukingal emi andi on shembida amma fu e non on tokka ko biimi on ganyaay wi'uki on tokku ben yimbe ben don wombe der yimbe sheydan wi'obe be yimbe Allah amma be peway mi waday be be ngara be disho yeso modon be anda e mi yidi on nde on joga ke wolde ander munyal e sembe bernde mi suranay on torra gara nay ka duniyaru gan dum fonda himbe mayru e mi waro ya nakonebi ngade ka hola kiyam boddum gan to goddo tetana on gifi jalorgal fu kebudo jalorgal mi wartiray mo dargalal nder wuro shaningo go Allah am o fuddita o wurto wuro ngon mi winday inde Allah ando mako e inde gariri Allah am wato Urushalima keiri jippoy tondi daga to Allah an tondo don ma mi winday inde an here do mako fu godudo noppi nanki fu nana ko ruhu Allah wi ata kawte tokkube yesu windam malaikaajo kawtal tokkube yesu wombe gariri Laodikia wi uki min woni bi'eteedo amin Shaidujo mo gonga barka am Allah tagi ko dume emi andi kuude modon on pewa on gula emi yidinda on pewi ko on guli amma shaka shaka gondon on pewa on gula gannon mi tuttay on daga der hunduko an wato mi wanyay on bi'a emi ngodi risku emi ngodi jawdi wala ko min dulli amma on anda on shoybe on garti ko yurmini on galana on rumbe on bornaki gannon emi hokka on shawori shode jinari to an dum un sediri hite gan diskon e kolte daneje gan shuddon balli modon to shemton e nebban gam moytanon gite kebon gion emi habana be gimmi mi hollitabe gannon jawne tuube rammidari e dammugal e misilmino fuunando hononde am mabbiti dammugal mi nattay mi nyamda nyamdu e mako kanko ma e am fu kebudo jalorgal o laamo doto e ander laamu am nonno kebirmi jalorgal e mi laamodo e nyaako ander laamu mako fu godudo noppinanki nana ko ruuhu Allah wi ata kawte tokkube yesu